alright, alright now. I need shorty,
yeah. On the beat,
I nimepata tabibu, hey. Kwa kila kitu yendo jibu, hey. Hakuna ugonjwa atibu, hey. Anaondoa taibu, anaponya moyo, akili,
akili. Hey.
Anakuacha kamili, akiingia moyo hata mwili, yeah. Anabadili juu chini, he's my healer, ah. Yesu ndo matone yalimwaga matone ndio anikome shetani anikome yendo bawa uliza wa home yendo dawa aki come through tuko sawa kama kawa kuponya kwake kama kawa aki come blessings in a shower
bila mapepe anaponya taviwete bila mapepe magonjwa yanaona tumacheche bila mapepe anaponya taviwete bila mapepe magonjwa yanaona tu macheche.
He's my healer. Ah, Yesu ndo jina. Ah, he's my healer. Ah, Yesu ndo jina. Ah, nimepata doctor, doctor.
Nimepata doctor,
nimepata doctor. Sasa naimba, nimepona.
Nimepata dokta.
Sasa naimba, nimepona.
Nimepona.
Nimepata dokta.
Sote tuimbe, tumepona.
Tumepona.
Tukatike, tumepona.
Tumepona.
Ametukusa, tumepona.
Tumepona.
Ametuponya, tumepona. Nimepata dokta, dokta,
oh dokta. Nimepata dokta,
nimepata dokta, dokta,
oh dokta.
Nimepata dokta, sasa naimba, nimepata.